www.supremacysounds.com.
Wanadamu wawepesi kudharau, misukosuko kipungua basi hata Mungu anamsahau. Wengine mani natoweka wakumbuko likutoka, wazipatazo wanaona kama kuta. Siku bado zinapita na mengi yanabadilika, umri unaongezeka, mambo mengi umeshapita, ila na kuona mnyonge na umekata tamaa, basi piga moyo konde na uzidi koma. Safari lokwa nayo pa duniani, safiri kwa imani, kwani jua siku zifanani. Kwani namini hakuna nejua mbele sidani,
zaidi ya Manani
ambaye ndo nguzo ya pa duniani. Shukuru kwa kila jambo, liwe baya au jema, ndo mapenzi yake tu. So namini nachosema, mwacha itaware ayongoze roho yako, jifungue kwenye pingu za maovu. We peke yako,
I don't wanna be so alone, I don't wanna walk alone, I don't wanna stand alone, I don't wanna be alone in the world, I don't wanna be so alone, I don't wanna walk alone, I don't wanna stand alone.
Ya kifari, nyumba za gorofa, shilingi na dola, unatawala, umesoma sana, mambo haya ya dunia, tafadhali sikiliza.
Maisha ni moja, kifo ni siku moja, shida ni kuingoja, piga magoti wewe omba.
Supremacy Sounds.
You don't really got a couple dollars, but you don't really. You want the boom boom bad, but you're not pretty. You say you do big things, but you don't see me. See me, see me, see me, see that. And all them idiot girls from around the way, they put their hands in your pocket trying to come up on red. But when the tides get high, I can't see them for days.
Supremacy Sounds.
Simple Simon.
www.supremacysounds.com.
mipango ya shetani. Akanilaza kando ya maji matulivu, ndo manake na msifu kila siku, kwa maana mimi nimeona mkono wake, neema yake imenifanya kuwa mshindi, na nguvu zake zimenifanya kuwa jasiri. Namwimbia na msifu kila siku, nimempata jemedari mfalme wangu.
You're chilling with Nonini, the godfather of Genge, with Supremacy Sounds from Africa. For more info, log on to www.supremacysounds.com. Yeah, yeah. Away from topics za kawaida wase, ignorance mingi kwa society, allow me to say. Sijui kwa nini watu wananibagwanga manze, mimi binadamu kama wewe and I'm here to stay. Niko na rare skin condition, juki burn my face, sunscreen, lotions na need ku face the day. Niki face the night, the innocent die every day. Na ina report yo kwa news kama by the way, presence niko nayo kubwa katikati ya crowd, bila hype ama tablets bado na stand out. Ukitaka unaweza nikotea, ina no siezi kuambukiza mzee, isi ugonjwa. Wengi wasemaga niko cast out, melaniwa. Hakuna mtu chagua vile angependa kuzaliwa. Nimetengezwa na imeji ya Mungu, imeandikwa kwa Bible kitabu. Wananita galvino kwa zao vitabu.
Supremacy Sounds.
Gentlemen, we have been a queen of the two of vitamins. Mugenge sipping the get on my vitamin. Don't quit fresh. Na piga shaman and don't get me rash. Most boogers in the rash. After my skin tone high, na get raw. Cheers, I like your mini skirt. Relax, sipping the get on my shortcut. The moon na kana mimi, the moon na kuhe, tuko set, tuko fresh. Kaspel kako koka mpo wana moed. Madem wangu si wachapi sweep. Milches now sip, chekini nimefunga zip. Wenye mbiye sinani, anakujaga na nani kwa nani. Nasikia gana mpia gani ni kwa nini. Leo wewe umetunga kamini bila nini. Usiulize ni nini, usiulize minini. I'm a gentleman, yes I am.
Simple Simon.
Nipate baby kwenye bar. Uliza shore what you drinking. You know you're rolling with a gentleman. Na uliza utapewa nini. Nipate baby kwenye bar. Uliza shore what you drinking.
What you drinking shore.
You know you're rolling with a gentleman. Na uliza utapewa nini.
Hey yo, ladies and gentlemen, introducing Flash of the Gentleman. Madem wananipenda, oh yeah, I'm a ladies man. Always niko kazi, so yeah, I'm a businessman. Wananitaka Flash, yeah, the Superman. Ndio watoto niko nao, niwe Superman. Nikiwa kwenye bar, venye miuka, venye miuva. Ay, swaga balam, baby unakunywa nini? Pewa unachotaka kwani iko nini? Pose, si ati na kukatia. But nikikupata siwezi mind pia. Baby unakunywa nini? Pewa unachotaka kwani iko nini? Pose, si ati na kukatia. But nikikupata siwezi mind pia.
Siwezi kwani mama. Nipate baby kwenye bar. Uliza shore what you drinking.
What you drinking mama?
No, you're rolling with a gentleman. Na uliza utapewa nini.
What you drinking, mama?
You know you're
hot.
beste ya kilosh, beste ya gitoshe. Ule wagikosha, nitoka gagikosha. Kenja bizi ya kuwash, alikuwa gana madredi. Akipita na itwa tosh. Juzi ya lidedi na dani ya kuna wiki mosh. Kwa mazishi yake jamani lishangamu. Kwa mtaya wakuna mavijana, ni watoi umashosho na maguka. Ukimu tatumaliza si vijana, kila mahali makaburi zimeja. Watoto na wanalalaja, juu wazazi wa wote walishanya. Machozi yakaanza kunitiririka, uchungu moyoni nikahuzunika. Tujikinge kumeharibika, nikifa nani atakaye nizika?
Usikonde, hata kama maisha imekulemea. Usikonde, 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 hata kama maisha imekulemea. Usikonde, usikonde,
usikonde. Yes, yule Jerry, 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 ocha wao Nyeri. After high school piga go straight jiji kuu. Ingia chuo kikuu, saka makuu. Era za ubako, soma baki za masonko. Kwenange soko, mtana kampuzi kupokea viboko. Chali yake joji, kimkongwa jiji. Dosi wa mapinji, life yake ping pong. Bora shilingi, za gava na ngingi. Ndizo nyingi, hashikiki, hashiki calls. Jerry ana ball, skies ina fall. Body load, naka call. Mabaya pass by, mazuri come by. Waxa kawai, msoto bye bye. Shida zika fly by. So futa chozi baby, sione haya. Sio stories zote mbaya.
Usikonde, hata kama maisha imekulemea. Usikonde, 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 hata kama maisha imekulemea. Usikonde, usikonde.
Malima na chuo wakaanza kusaka jo. Sonko wakadai kumbit ndio mgejo. Walijipea lipitiwa mezi katha alibeba bo. Halichujwa waksa kashindwa vile atia. Niste yake kagudu nile mshoni mtundu. Anapenda kadudu watapata mdudu. So aliepa homa kanza ishi K Street. Maboys mabudama sonko walimiss. Walimjitwa kamacha kwenye street na stress. Dema alibaki hopeless homeless. Kataka kujimess but God da come bless. 9 months later I'll get come kid. Life ika change kanza kushi fit. My bestie wali mtaka wakanza kujifix. Life ilo defeat na wote wali beat. Alie jungo je chini alie chini temefika.
Usikonde, hata kama maisha imekulemea. Usikonde, 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 hata kama maisha imekulemea.
Usara nikisha mpata nije. Utupe baraka zako niwe na yeye. Hey, tupendane hadi kifo tusitengane. Hey, moyo kawa inamtafuta sana jiko atae niwasha. Nimekutafuta sana hadi nimekupata.
Kwa roho yako niwe na wewe.
Nifungulie,
nifungulie, nifungulie.
Mami, would you let me in?
Nimepitia security checks zote. CCTV watching na security pets. Okay. Jaber, be me love bila regrets.
Okay.
Oka hama mi, let me give it the best.
Okay.
Yeah. I say umenimeza. Au ndio tangu siku ya kwanza ulinikunywa tuishi bila pressure. Au sio kama vile tutaya imepasuka. So knock knock. Kolo. What it is, baby, let me show you what it do. I've been through hell, I can't take it no more. You're my angel, so I'm knocking on heaven's door.
Nifungulie,
nifungulie.
Nifungulie, nifungulie.
You know what it is.
Supremacy Sounds.
Never shook from the ghetto, never do it by the book. Never took what's not mine, I'm not a crook. That's why I rap, nigga. Juniko na mission ya kustack easy figures. No kijifanya obstacle, una get middle finger. Hope una nipata clear digital surround. Don't rap for chicks, but shorty's always around. Coming from the bottom, I'm a mole over ground. That's why I grind all over town. Mindo top shot, I'm a follower kushada. Kawana thani waneza handles a who you rapper. I'm on the road, they bullshits, homes in a crapper. Wordplay is lethal like gunplay. Never had to pay for my songs to get played. Never had painful nights to enjoy the day. If you didn't get that, next time don't press play. Aguna movement be la cause. Last of the dying, breed dying for the cause. In control of everything that I am the cause. Always banging beats around me, never pause. Hakuna movement be la cause. Last of the dying, breed dying for the cause. In control of everything that I am the cause. Always banging beats around me, never pause.
I'ma leave him saying I'm the baddest kid in the booth. I'd rather be breaking the tooth than stop spitting the truth. Pull a trigger and shoot, then grab the mic to be cute. Tumekuja kuwatangazia the truth. Vila see you back up in my youth. Wenzetu kuwrite historia, hii ni kama prelude. Sambazia my chicks, elezea my dude. Nikuji express, hata wakisema ni rude. Spread the message to every street, every hood. To make perfect, tonight fanyanga very good. Cause what I do is get down with the beat, get the crew and finish it. They keep spreading in the street and it's still legit. And when they ask me what the business is, I tell them it's real. You don't believe me, you can ask the witnesses, it's killing them still. The flow is so attractive to them, it's like sex appeal. I stretch it so sick, you could say I need to take a pill.
Hakuna movement, be la cause. Last of the dying, we dying for the cause. In control of everything that I can cause. Always banging beats around me, never pause.
Hakuna
movement,
be
la cause. Last of the dying, we dying for the cause. In control of everything that I am the cause. Always banging beats around me, never pause.
Supremacy Sounds.
Subaru atakuwa meacha legacy. Okto niko jama dawa nkan mekalia pharmacy. Bre niko full ato jinge ezi ulizia vacancy. Unataka kwa kami kamu IGB then hang na si. Bado na kunywa charm, hey zangu ni mahanesi. Kuja na attitude tukungize maira. Kama si tunawemesha tunawachotua kitokwa na makama si. Mafute ikiisha tutapika na makabasi. Kula chungwa na ndizi minta kula na nasi. Niko mbele wako nyuma kawa fuwasi. Dizon daily doze nuwa choma kapasi. So na calm so slow. Jutrack iko kasi, saina make dojo. Mtu wangu niko kazi. Mtanaenda na maziwa juko rap game ni mzazi. Cost ya kila kitu imepanda. Ebuenda Mombasa mtu wangu ulize. Beya mnazi, namba nane wapi. Namba nane on top. Octopizo wapi, octopizo on top. So get that mula, buy that ndula. Say get that mula, buy that ndula. YGB wapi, YGB on top. Octopizo wapi, octopizo on top. So get that mula, buy that ndula. Say get that mula, buy that ndula. Stick fire, then I let it burn like Asha. Corrupt game na daikashka akasha. First class picnics nipate Naivasha. Kuro na mamodel wa super kaki na Natasha. Stembe ina wallet, doko pahasha. Walijona the storm say no make rasha rasha. Who's matter now? Si wewe, niko juu yao na wachungulia kamwewe. Okto, aka itisha upewe. YGB, aka itisha ulewe. Just a minute, tota nimalize kuchana. Na si nywele, ni VGT. Ka plantation za Kericho. Washati na kabadu tabidi ni mwashika. Mashati ni wagote, hata kuliko wanati juki kuja ni rap. Get my own shit kama battle.
Octopizo wapi, octopizo on top. Number 8 wapi, number 8 on top. So get that mula, buy that mula. Say get that mula, buy that mula. YGB wapi, YGB on top. Octopizo wapi, octopizo on top. So get that mula, buy that mula. Say get that mula, buy that mula.
Kakibera lakini hata nikisota sikopi. Ya wana style squeeze yangu dao jaribu kukopi. Cause wana lack originality ka photocopy. Sisikizani na mapaparazzi jumini photophobic. Tuli kwa barton yu mazidi kwa madana logic. I'm so street octo mini homophobic. Wana die beef na kwa Facebook wako so poki.
Rap si joki, number 8 si joki.
Kuna kumoja dangerous ka El Nino. Bongo mini most wanted joker albino. Akili ni nywele linda zako kama Corino. Hip hop kwa damu na tumia blood kawinyo. Geli kwa game na zidi ku excel kachino. Geli na wachenga file za kiki Ronaldino. Kono umwa sana mjongo pia uneza kunwa ino. Kini bo sana mjongo pia uneza kutuka na kei. Only I double, P.I. Mambo. Saini ko on the spot car radio jambo. Na kunyanya sata kuliko madhe wako wakambo. Na kwa uje juwa mtu wangu rap sija anza kitambo. Ne anza juzi na dhari niko kwa mitambo. Niko use the machines maseka rambo. Wana niogopa, sikizo kinyona wanandaga kusita sita kali sija okambo.
Kukizo wapi, kukizo mtu. Nambo nini wapi, nambo nini kukizo. So get that kula, buy that kula. So get that kula, buy that kula. YTV wapi, YTV on top. Nambo kukizo wapi, kukizo on top. So get that kula, buy that kula. Say get that kula, buy that kula.
Onyo kwa marapa kutoka wizara ya rap, toto. Nize boli na umsikize papa. Nimbali nilipotoka itabidi ujue. Kanzu mpia shek
ni ule ule.
Starehe ya dofu ya netu boy mtini. Rap skill educated cowboys wa griffin. Chumvi ni shalamba kwa game ni shama chua. Femzi ma still fresh tulia skiza hotuba. Salea jahazi yangu domana na iokoa. Na menye mnaona kinyozi ya shajinyoa. Wanyi bado wachanga wanangu wanuka boda. So kutaji jaje stana bado jafuka boda. Special education kwa watu wana ojichocha. Rap inataka kwa balls in rap awezi tosha. Ata fobo lelato. Bono wana luku luku. Na chasho yao yote kwangu ni marupu luku. The truth hurts so minapoye jiraha. Dogo kumbuka pia ulimi silaha. Sina point ya kuprove isto. Isha ndi kwa mundo king isi kupita. If so ushambi.
Unabunga sana tuto. Kuwa mpole. Kuwa mpole. Kuwa mpole. Kuwa mpole. Unabunga sana tuto. Kuwa mpole. Kuwa mpole. Kuwa mpole. Kuwa mpole.
Okay, freedom of speech na wagonga cut track it. Marapa wengi Kenya ni wa soft na calcit. Jacking my tactics, going on public. Pubically speaking wako chini ka armpit. Matamshi yote ni lactic. Nikipewa beat, consequences drastic. Swagger ni classic, kutoka classics. Nikipiga smile, jijaziye ni plastic. Hini head on correction, uneza ni ita KJ. Nikiwacholea deep state of confusion. Ya industry na marapa wakiches fake dreams. Fire drill ya orgasm,
unabunga sana tuto. Kuwa mpole, kuwa mpole, kuwa mpole, kuwa mpole. Unabunga sana tuto. Kuwa mpole, kuwa mpole, kuwa mpole, kuwa mpole.
Simple Simon on the mix. Supremacy sounds.
Soma, soma, soma. Kijana, masiku zazi nibadilika. Kijana, soma, soma, soma. Kijana, masiku zazi nibadilika. Kijana, wazuri wazidi kuzaliwa. Na dunia, nayo yazidi haribika. Wazuri wazidi kuzaliwa na dunia nayo yazidi haribika. Kijana, maisha ya TV tutaishi sisi. Wengi wanapotea, wengi wakatatama. Tuachuna riba vijana, tuya vile tutanga. Ajua erabana niye atuongoza. Kijana, masiku zazidi badilika. Kijana, soma, soma, soma. Kijana, masiku zazidi badilika. Wazuri wazidi kuzaliwa na dunia nayo yazidi haribika. Kijana, wazidi kuzaliwa na dunia nayo yazidi haribika. Kijana.
Yeah. This one goes out to all the single mothers out there. Yeah.
kuwa ni hard bila kujali. Kukula ugali ngware chai bila skari. Kutoka taraki zemba kadarasani. Sa zingine nilifuzo juu ya school fees. Job na yo mother hajalipwa mezi mbili. Kuishi na baba ilikuwa tuni mfano. Mfano wa baba na kushinda tuni kiwaza kama angelikuwa che. Maisha ingekuwa sawa au mrama je. Kwenye siku za usoni kwenye tabu na furaha. Tupate au tukose mother alikazana. Oh mama, how I really love ya. Umenilea toka mwanzo hadi sasa. Na shukuru wala kutupa hizi baraka. Asante mama kwa yote uliyofanya.
I'm giving it all back to you. And I wanna thank you. And I wanna thank you. Whenever I needed to need you, you will stay true. You will stay true. The only thing that I need from you is one promise.
One promise.
That you're gonna be my guardian angel. Always.
Always.
My guardian angel.
My guardian angel.
Always.
Always.
My guardian angel.
My guardian angel.
Always.
Always.
My guardian angel.
Have it all and some people have it rough. Nakumbuka nikihustle na mother kulipa rent. Kuuza maziwa mtaani, never forget. Let's pray. Mama used to say, going to church, she never missed a day. Every Tuesdays and Thursdays, zote mpaka Sunday. Hangeweza angeenda hata Monday. Pole ma for the time I give you bad days. Kuhepa chuo hadi nikapikwa suspe. You never gave up, I never had it my way. Viboko kadhaa na nikarudi highway. Success, la sasa niko set. Hey, weka mikono juu, twende roho juu. Without you, there can never be another you. Respect to the single moms, and
I'm giving it all back to you. And I wanna thank you,
and I wanna thank you.
Whenever I needed to lean on you, you will stay true,
you will stay true.
The only thing that I need from you is one promise,
one promise.
That you're gonna be my guardian angel.
Missy Sounds.
Kuingia ige mitoze kazi njoko. Hitwa setami Nairobi na kitu kidogo. Transportation yes me when we down my window. Seated on a stool in a bus corridor. I never knew my breakthrough would be there. But I have got a dream, courage and prayer. No mommy, no papi, no sister, brother there. But I had to make it true.
Nilishi kwana walk around. Trouble in Nairobi and just begun another round. Remember, tunavumilia, wanatuangalia. Tunaendelea bila kuzingatia. Tunavumilia, wanatuangalia. Tunaendelea bila kuzingatia. Tunavumilia, wanatuangalia. Tunaendelea bila kuzingatia. Tunavumilia, wanatuangalia. Tunaendelea bila kuzingatia.
I had a dream to be a star. Never wanted to make it, and me come from far. Me met another brother called Red Sun. Together we bang Florida every Sunday ban. Kuingia ige mitoze kazi njoko. It was a time in Nairobi na kitu kidogo. Transportation yes me when we down my window. Seated on a stool in a bus corridor.
Big up ghetto youth, dog a male Red Sun. A big tenor go pa DJ Waterman. Remember, tunavumilia, wanatuangalia. Tunaendelea bila kuzingatia. Tunavumilia, wanatuangalia. Tunaendelea bila kuzingatia. Tunavumilia, wanatuangalia. Tunaendelea bila kuzingatia. Tunavumilia, wanatuangalia. Tunaendelea bila kuzingatia.
I'll get it.
Nakumindi girl sababu since I lay my eyes on you. Ukweli siku fichi but my dreams came true. You know, si rahisi girl, ningependa kuact bila hesitation. Chap chap speedy by proclamation, paka kila mtu ajue that indeed is able. Hey, it's a pity girl that I pace myself. Easy girl, paka come my way, sita cheesy come. Relax in control, paka sister, you know that the boy is on toes. On toes, mbaka you know. That's for all the people that relate to the story. Back to the subject at hand. Yeah. Unasema nini boo? Does attraction drive you crazy? Yeah. Kwangu mimi ni the same. Tutadu nini boo? What's the dealy? Yo, hatujapatana kirasmi. Hatujapatana kirasmi. So vipi mami? Yeah. So vipi mami?
Keep your diary open. Tukutana in a hotel. Conversation ipande. Then straight to the party. Keep your diary open. Tukutana in a hotel.
Supremacy Sounds.
After kazi hard nikapata check. After nishalipa madeni kadha, what's next? Nishapatana na watu wangu ready get set. Ruta ball kama Jimmy Jones idi biko set. Kwamba nikali vile na dress ku impress. Na madem watajipa si uongo si tubet. Wakisema tuko familia we already met. Waki get down low mina piga two step. Tumeka mkwaribika katenja iso 40. We gonna get wasted. Shots ama cola. Weekend imefika. Week ya stress imepita. Life ni fupi si poishi na kupita. Basi arivika katenje iko faulty. We gonna get wasted. Shots on my column. Weekend imefika. Week ya my stress imepita. Life ni fupi ta kupita. So get loose, go ahead now, live it up. So get loose, go ahead now, live it up. So get loose, go ahead now, live it up. Life ni fupi, live now, gon' live it up. So get loose, go ahead now, live it up. So get loose, go ahead now, live it up. So get loose, go ahead now, live it up. Life ni fupi, live now, gon' live it up. Maheta kawaida hawakosi bambu tome wanakunja sura waharibu ngozi. Oh oh, I hater, you see me. You probably hating on yourself trying to be me. Missing a time ya kukupatia time. Kunipotezea time, never this is my time. Ah, hakuna beef apa, it's all love here. Hate the freeze on homeboy, stay clear. We keep it moving round the heat, never looking back. So go on, live it up, best time you ever had. Shukuru sako di sana, you made it this far. A lot of people never ever made it this far. So me na live to the fullest, gonna dodge my bullets. So DJ, just a record, don't pull it. So me na live to the fullest, gonna dodge my bullets. So DJ, just a record, don't make them quarry because I say DJ. So 40, we gonna get wasted. Shots on my calling, weekend in me fika. Week ya stress in me pita. Life ni fupi, si poishi ta kupita. Basi aribika, katenje iko 40, we gonna get wasted. Shots on my column. Weekend imefika. Week ya my stress imepita. Life ni fupi cha kupita. So get loose, go ahead now, live it up. So get loose, go ahead now, live it up. So get loose, go ahead now, live it up. Life ni fupi, live now, go live it up. So get loose, go ahead now, live it up. So get loose, go ahead now, live it up. So get loose, go ahead now, live it up.
Get my soul. Anyway, sign it go free. Another good reason ya kuimba. Hey baba, ime change sani mbaba. Hey, bendo lake tamu sema mbaba. Hey, alini change, nilikuwa I'm strange. Sign ime change, I'm a man of change. Hello yo. Hey, mambo ni sawa nasema mbaba. Hey, alini prenda, dhambi nilitenda. kutaka. Yes.
Hey,
kuja kwake ya kufanya ji. Yes. Kene. Mitsubishi God anipatie Mitsubishi. Kitambo tulikuwa freestyle, siku hizi tuko free na style. Yeah, hey, gachonjo ilikuwa kionjo. Sam chezo huu devo apewe machobo. Tuna uwezo ya kukua prezo, lakini wengi wetu pia wana mchezo. Hello yo
Mbaba.
Hey, kaa uko macho sema Mbaba. Hey, alili change nilikuwa msent. Saa nime change ama mano. Hey, hey, gijab.
Yes.
Hey, mimi napenda. Yes.
Hey,
Mungu wakutaka.
Yes.
Hey, kuja kwake ya kufanya ji. Yes.
Kene.
Supremacy sounds.
Nikifika club watu wanatekelezea, si watu wako wengi manze wametekelezea. Chantel wametekelezea. Cheki vile hizo macho zimetekelezea. Hizo haga zimetekelezea. Sababu wanasema timi na kulambolea. Misupuka stiu na matoplea. Za high school vile huwa zimetekelezea. Niko fresh bila prince ile toka belea. Natoka keja bila makeup sijajipodolea. Na bado na kapoa nimetekelezea. Nina brand na manipo zimetekelezea. Mother's union bado haga imetekelezea. Naeza kupikia ukintembelea. Ukikosa bese zako watatokelezea.
Tokleze, jicho nyanya cheki vile zimetokleze. Oya, nimekoma, nimekula mimea. Nilibugia mabajia zote kwenye sini. Kimse, kimetokleze. Kimetokleze, jicho nyanya cheki vile zimetokleze. Oya, nimekoma, nimekula mimea. Nilibugia mabajia zote kwenye sini. Adika utambi kangu kakatokleze.
Ukiparara ujatokleze.
Kasi solea sunge paka nive. Mijea, kimse, kimetokleze. I'm super, I'm a top laser. Nimu na dunga masupra, jumu misha potea. Izo njumu feki feki zija top laser. Simu na jua na bado muna jitetetea. Hey, kuna watu wengi unichorea. Minili wapewa waya na wakanichomea. Lakini minili shukuru nikawachorea. Juna juu watu mabaraka zita top laser.
On the scene nime top laser. Chantel ni wini nime top laser. Abbas alinitoa nika top laser. Nika top laser, nika top laser. Marais kama zao na zika top laser. Kwenye show watu wengi wametokelezea. Walilipa wakaingia na wakapolea. Wanajua vile sisi tutatokelezea. Mapia simu na matatu zimetokelezea. Pali nimepitia huwestembea. Vile nimetokea nimejitolea. Mola baraka zako nimezipokea. Leo niliamka na nikatokelezea. Tokelezea, nikatokelezea. Nikatokelezea.
Volume in the air. Majirani watajua tume. Kuna bash nime crash in the area. Sonda shika mamizinga tuki. Jiji nina kirea gushirea. Nantashaya tuna wale wame. Ka umetokalezea. Minika tokalezea. Nimu katokalezea. Basi
yo, hey yo, this is Mad Tracks chilling out Supremacy Sounds. For more info, hit the website www.supremacysounds.com.
www.supremacysounds.com.
Somebody,
tiringa na wakishika flow wado wadunda wana dunda dunda kadunda dunda kadunda dunda kadu wana dunda dunda kadunda dunda kadunda dunda kadu
Yeah, this is how I enter my tracks left, right, and center. Gikoyo amoranga, we boss make oreta. This is how I enter, but this is how
Supremacy sounds.
This is how I enter my tracks left, right, and center. Gikoyo amoranga, we boss make oreta. Una tingisha madiaba, una tunisha tenje, una ruta kama mwenda.
My pool, swim in my ocean of love, Mr. Lover, rubber dub. Shout out to all shorties, beautiful, beautiful audience. I thank you, it's got my race too. Ebu shit, cool, it's got my race, all my days. These girls, they just amaze me.
Supremacy sounds.
Hey, hey, I'm a warrior. Hey, hey,
reverse the pose,
yeye na mwita mkozi alinlea toka junior hadi sani ko ojozi at first kona option nileta wrong lakini sani na chance ya kuse yes or no wengi wali ni take tuka boy wa mta lakini kona jo mkozi was my only option mse jino pasia my youth wate iwe jam au Charlie Heaven tutaenda sort na sting kama bi akitoka kwa high checho kuna noma jurondi nimeokoka mapipo na waona mbele yangu wamekonda bebo umewasoza Jesus Christ mwachokora kuwanja na ondoka sabu vita nimekonka okoka eneza neno lake ukisema umeweza kweneza injili kote kote kishuja domini we shuja jesi alikonfort jendi ya mighty counselor of universe yeza relationship yako na Christ ya nyanyako ni holy keep calling upon him.
You better jam it.
I'm a warrior.
Mbele yake Christ, hey, amenipa uongozi.
I'm a warrior.
Mbele yake Christ, hey, amenipa hizi nguvu.
I'm a warrior.
Ninapigana nikisimama mbele zake.
I'm a warrior.
Hey, hey,
I'm a warrior.
Hey, hey,
I'm a warrior.
Mbele yake Christ, hey, amenipa uongozi.
I'm a warrior.
Mbele yake Christ,
I'm a warrior.
Ninapigana nikisimama mbele zake.
I'm a warrior.
Hey, hey,
I'm a warrior.
Hey, hey,
na bounce na hit ni verse number 2. Rafti nimetua tuki vile mina du na jack kwa mkozi hadi na pana tu. Tabuni yetu kumsifu huyu G. Ye ndiye king doma ana tuko si kibla nikikosi uliza hada si generali batalion kemikali rafti ni hatari kwa Christ tatulali toka gero harigero tunaweza kweneza neno lake tukeleza kanisani tunafika wengi washikika wanabaki wamechita tubu kuwa kaya kubu mabudu life mpe yote style ni ya karate imani ni ya mkate Christ tumfuate ye ndiye leader wa arme yote tumwabudu nani kama siyo yeye tumuinuwe nani kama siyo Mungu msalabani alikufa ili mimi na wewe tuokoke niki deliver niki staga na mic basi pata say ya kupresa D yani G-O-D kwani ye ni king ya ha ya kwani ye ni king kori ya rafti ya isha ni kill.
I'm a warrior
mbele yake Christ hey amenipa uongozi
yeah. I'm a warrior
mbele yake Christ hey amenipa nguvu.
I'm a warrior
dada 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 that you want.
I'm a warrior,
hey, hey.
I'm a warrior,
hey, hey. Say she got me on a radar and she tell me say she wanna get closer. Cool it but she wanna be my baby. Cause she got me going crazy. Love the way she wild like a dancer. And me know how me gonna get her. And feature my best and seduce her. Cause me can't leave you without her. Cause she got style. We never seen another girl that looks so fine. Enough of them a try and still not succeed. Cause she know me a the man that she all need. Yeah, cause she got style. We never seen another girl that looks so fine. Enough of them a try and still not succeed. Cause she know me a the man that she all need. Yeah. Dirty wine, girl, dirty wine. Make me see you jump on my side. Let me see you flex up tonight. Cause you know you hot and got it in the me like. Come on up, girl, come on up, come on up. Move around and twist it up one time. Let me see you bust up the dance. Cause you know you hot and got it in the me like. I like the girl, them a mush me brain. And she tell me, say she want me fi entertain her. Say she wonder why them people, them underrate me. So me tell her not fi worry, them only hating her. Mr. Lover sit down, so every time me multiply. Pop it every day so me can never lose my energy.
Bro,
not them gonna know how I'm in here, my mean. Be ready now when me coming for the number one spot.
31, girl, 31. Make me see you jump on my side. Let me see you flex up tonight. Cause you know you're hot and got it in the line. Come on up, girl, come on up, come on up. Move around and kick it out one time. Let me see you bust up the dance. Cause you know you're hot and got it in the line.
Nimeamka bila bala, neka mkeka chini na piga swala. Nenda zangu bafu, kisha mambo safi. Navatini sneaker, tuna vashati. Kisha kshush, oh, sinaga marashi. Na kunywa kahawa nikitere mshaka imati. Nasikia kuna mtu anabisha mlagoni. Kwenda kufungua aka toto kazirani. Huwa kana nipenda, yu kuwa beste angu. Mete usisahau leo kuniletea madafu. Leo ni lazima, redu inanibamba. Tukila station, inateza genge mbaya. Tunisha shiba, sani kwenda kuhaso. Nikenda kutoka, ndo nifungue mlango. jo besi siamini napata mwenye nyumba na kivuli mkononi hey. Usiniharibie siku bana landlord umenifika kwenye ko weni tafash tu hey. Usiniharibie siku bana landlord umenifika kwenye ko
Sikeja ni meingarisha, ni safi, ni shosha mbaka vyombo na ngoja umanzi Mube nyama kuota leo na bainusu, na jipaka talip gloss, leo neza mbusu Kastiu kameiva, baki sembe, mileo ni mkulima, shore ndo jembe Situ ta cultivate, hii shamba, nanza ku daydream, vile itatubamba Kisha nasikia, hodi hodi, napungua na psych, nikidhani ni yule shore Wapi, ni landi, amelandi, na ile mbuku yake ya madeni Kwa mkono ya left, ya right, ni kufuli Eti nimepitisha rent na siku kumi Isha jaribu kumsikiza haskiziki Saba kishore ya kikuja tunenda pini
Usiniharibie siku bana landlord Umenifika kwenye ko Weni tafash tu
Usiniharibie siku bana landlord Umenifika kwenye ko Weni tafash
Unajua ni aje Unjua kale Mkwamba tuna browse SupremacySounds.com Usio
Hawezi nekachini Mini babaya Hawezi nekachini Mini babaya Mini babaya Hawezi nekachini Mini babaya Mini babaya Hawezi nekachini Mini babaya Mini babaya Chini ya maji nonwa kinyemele Na rozao Zimesea, walichukua vaka yangu wakapotea nae Santa kuchukua jina yangu wapotea nae Ezekani kabisa watu wangu Kwani ya mwoli badu na pumuewa yangu Niliamua kuchukua break inogo Iso anapigia kelele wakispread wongo Wanadaru kunye kachini na inuka Wanadaru kunpiga mpini na ziskuma Wanachora picha mbaya na noa Bade watajua nani anasonga Mini babaya, hawezi nekachini Mini babaya Mini babaya, hawezi nekachini Mini babaya Mini babaya, hawezi nekachini Mini babaya Mini babaya Kiki tumepewa na mungu wezi nyangana Mafans wangu sugu wezi wa dangana Tumekuwa pa zedi ya miaka kuna Lani same na jezo matu zeno zitu sungui Mwene nguvu chani angu mbishe Kompe ni kompe ule no machine Msani usegeme sana tuwa Mitali angu vikaribu na takukimbia Wachore mtu wangu jisaidie Watoke mtu wangu jismamie Waneko kachini ndio afilu wapo juu Bade onyeshe nani kojuu
Always working hard for me. I'm so sorry. can handle us.
Oh shoot, here we go again. Same shoot, only now she's saying how she so through with me. Girl, this how you gonna be doing me? It was all cool when you was doing me, and I had you rocking on that Louis V. Now she done lost it, telling me how we don't cost you.
Damn, so tell me what you want,
cause all you wanna do is front. Like, wait, hold up, stop it. Girl, you talking too much, just drop
just
it.
Drop
she's
it.
Going on and on. All up in my text, going through my phone.
Damn.
Man, this bitch just ain't the same.
Boy, I don't feel no pain.
She said,
I'm sorry, but this time it ain't the same. Ain't playing no silly game.
She said,
I just wanna do my own thing. I'm calling all my girls tonight. We go party till the morning light.
She said,
boy, I don't feel
said,
no pain.
Yeah, shit happens, thought you were mine. What we had was magic. Yeah, it took time, but you just can't manage. Used to have shine, but I guess that vanished. My bad, got a little upset, but I did not lie, and she said I did. Ain't that some shit? Plus we split, sure I got a loving that she can't forget. Damn straight, saw her face, looking like she feeling for the love she missed. Ooh, that's it, scratch that script. I'll be out here looking for my next chick. To the exit goes my ex-chick. Stack her in the pile just like Tetris. Oh shoot, I'm painless too. No
so
matter love,
well,
I guess that's true.
Supremacy Sounds.
Simple Simon.
www.supremacysounds.com.
This party don't stop. This party don't stop. This party don't stop.
Here we go.
See, I'm loving what you do to me, so if it's cool,
let me know.
We can kick it in the VIP
because the party don't stop till 3.
Hey, hey.
Meaning you're in the crib all over me.
Hey, hey. CIBTRIPPER, and we are CAMP to the moolah. We blow this bazooka. It's crazy, baby, how I'm on you like Slim Too Shitty.
Hey. So let me see your head pop, cause this party don't stop.
Cause tonight, you better bring somebody to the club.
To the club.
Cause tonight, we're calling everybody, so get up.
Alright.
This party don't stop. Don't stop. This party don't stop.
Like a cradle in bed, I need a
freeze.
Wait a minute, let me clarify. The way you maneuver, I can't deny. So scream from the top of your lungs, and maybe I'll pacify ya. Take over, my baby, it ain't over. No fat lady, navigate to the floor, make your way. Dilate, give me more A-OK. It ain't fair, the way you're shaking and moving it, baby. Make them stare. Step up in the building, everybody, and go up, up, up. Then it's
Aiden. Somebody to the club,
to the club.
Cause tonight, we calling everybody, so get up.
I've been
bembea we, ina bembea, ita bembea we. Swinging like the 60s, I'm on Elvis guest list. Yeah man, I'm like a hurricane. Gotta love the way I spin and the way I twirl. You ain't seen nothing yet, cause baby I'm a changing world. I'm the bomb in Bombay, I'm the hunger in Hungary. Cause I want more when I get more on the floor. Better watch me rock away.
Just let your body go. Girl, let that booty roll. Get on the floor and let it spin like a hula hoop. Just let your body go. Girl, let that booty roll. Get on the floor and let it spin like a hula hoop. Just let your body go. Girl, let that booty roll. Get on the floor and let it spin like a hula hoop. Let your body go, girl, let that booty roll. Get on the floor and let it spin like a hula hoop.
Ina bembea,
yeah.
Ita bembea, wet. Ina bembea,
yeah.
Ita bembea, wet. Spin it till you're dizzy, yeah, let's get busy. Now shake your pom-pom, get your freak on, call me Missy. It's like a whirlwind, we spin the hula hoop. I give you something you can chew on like a juicy fruit. Up and down like go-go, straight down like go-go. Dance for me, no hands on me now, spin around then you dip it down low.
Just let your body go, girl, let that booty roll. Get on the floor and let it spin like a hula hoop. Just let your body go, girl, let that booty roll. Get on the floor and let it spin like a hula hoop. Just let your body go, girl, let that booty roll. Get on the floor and let it spin like a hula hoop. Just let your body go, girl, let that booty roll. Get on the floor and let it spin like a hula hoop.
Supremacy Sounds.
When I was a little girl, my grandma told me that I could be just anything that I wanted to. When I was a little girl, my grandma told me that I could be just anything that I wanted to. She said that everything I work for, everything I wish for, everything I look for, it is right in front of me. Everything I work for, everything I wish for, everything I look for, it is right in front of me. And she said,
yeah. just might get. Come let me take a peek. I'm feeling kinda naughty. I let you be my freak. Now let's get down. Yeah, baby, teremsha. Vile goma iko noma ita wacha moto. Come take a looky, looky. Come take a looky here. Kujamu angalie, angalie apa. Come take a looky, looky. Come take.
SupremacySounds.com.
Any match up, Sapa. The Leona Tapu drum la Cunyonini. You call me Hit Club, we make a chini. Only Nipo Janaka, Mimi, hey, BMF Mzeya. Tunafanya Nini. Okay, let's go. Ita waita. 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 We're boss, man of ice. It's my lager. Let's come out. Let a konyagi bana. Na Johnny Walker. Pia na famous grouse. Man of vodka. We, sijamada order. Skiza, kuna vice way hapa. Sawa, let a na zappa. Chumbi ndimu na tequila. Guinness, Gilby's, Amarula. KC Joe, leo tunashura. Dance floor tumengia later. Kwanza fanya nini? Ita waita, 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 ita waita. Leo ni full condition, shots usilete single. Leta chupa vile iko, miwani zinaficha vile niko. Juni mekunwa for 20 people, so kesho jobo maze siko. Nimerogwa we DJ Nijo, surudishe hiyo ngoma maze hivyo. Eh, niko tipsy, taxi ya nioko eh. Hey, nameless ako wapi, maze ya jitole. And I am wasted, siyezi simama niko papers. Eh, bado natupa mikono we. We, wait, hey. Ita waita, ita waita.
To represent my nation, I went out on this mission.
coming home, home where I belong. Whoa, I'm coming home, home where I belong. Narudi nyumbani, 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 nyumbani. Narudi nyumbani, nyumbani, nyumbani.
Check me out, up in the horizon. Coming home, I am coming home. Check me out, up in the horizon. Coming home.